cadê VIP Mambo?
Mambo foi a guerra.
Não lisa VIP Mambo, vive na VIP Mambo.
Uau, uau.
Não lisa VIP Mambo, se sem VIP Mambo.
Uau, uau.
Não lisa VIP Mambo, fina mama VIP Mambo.
Uau, uau.
Não lisa VIP Mambo, fina bebê VIP Mambo.
Uau, uau.
Una pinzania pa,
rote se sem.
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 Chagua 2020 CCM ushidi twa chungwa Yoni pombe Magufuli tunamchagua 2020 CCM ushidi twa chungwa Wabishione 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 Jembelo Jembe
Atumiyachi
Chuma cho Chuma
Atumiyachi
Jembelo Jembe
Atumiyachi
Chuma cho Chuma
Atumiyachi
Ayeya
Wapinzani wamechoka Wapinzani wamechoka Tumatupa kando Tumatupa kando Wapinzani wamechoka Wapinzani wamechoka Tumatupa kando Tumatupa kando
Kama kawa CCM kama kawa
Kama kawa
CCM kama kawa
Kama
kawa Magufuli kama kawa
Kama
kawa Magufuli kama kawa
Kama kawa
Hapo 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 hapo
Nchi inahitaji nguli na nguli ni Magufuli.
Yoni pombe namba 1 CCM namba 1. Yoni namba 1 CCM namba 1. Wapinzani hawawezi wanataka kuvamia. Huku Yoni huku kasini katikati Samia.
CCM 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 CCM
You'll touch me. I love you so much.